trendybeats.com.
Marco,
my tomato, welcome moyoni, nani kosharo, nani kosharo, nani kusakunako, furaha usoni, nikuona. Chojua kukupenda wewe na tumlani shetani asije ingia kwenye penzi langu nikabaki mwenyewe. So kuachana, labda pange maulana, waseme wakinongona, usiku watakoroma, kwako nimejazana, kwa urefu na upana, ndege tunaoendana, uruka kwa kufanana, oh, I found you one in a million, I love you today and tomorrow, na wendo menta kwenye kilio, you were. Jua kukupenda wewe na tumlani shetani asije ingia kwenye penzi langu nikabaki mwenyewe.
Oh yeah.
Oh yes.
More music on trendybeats.com.